Haya, kasura kapole, kenye upendo tangu nikone. Kipenzi cha wote, una nyota kali acha tukone.
Kweli
Mungu kakujalia, kile day baby na kusifia. Huna neno nimetulia, wewe mzuri my dear. Kweli Mungu kakujalia, kila day baby na kusifia. Huna neno nimetulia, wewe mzuri my dear. Basi simama tucheze.
Dance na wewe kaka kaka mchezo kaka kaka mchezo kaka kaka mchezo sahi tuna watoto wamejazwa kwa leso kaka kaka mchezo kaka kaka mchezo najituma hata bila send kama clock maitha yako nikose me again kazi ya kupulizo na pia mdomo when nikize hivi juu ya hivi ni terrain 10 tete 10 Sisi machizi, machizi, sisi machizi Tunapendana hata tukue mafisi Tunahatana tuseme mina kumisi Tunahatana tuseme mina kumisi
Kweli Mungu kakujalia